It's all about the love. For Diesel, there ain't no gram so T. Let's get it. Yeah, wanamwita ana, mina mwita anakonda. Jikoni apiki na wala sijawe kukonda. Moyoni shaweka tiki, hakuna mpuzi aneponda. Kwenye hasu kila luti, kama suka na konda. Shuka na nyonga, mtoto kafungasha kibinda. Ukimcheki utadinda, nyuma sana mzinga wanyuki. Na wala siwe huki, na koya na mlinda. Na bunduki yupo lindo, tatuko yake shingo for Diesel. Na pili pili na mwasha mpaka na feel hot. You know what, na mfunika mindo like a call to work voice. Kasha sikia wala taki noise. Holy love, we can want lindo like a choice. When you're natural skin, she's my twin. First and last, no one between. Ngozi nyololo kila kona niki splatch. Inapenda soto yake napo sema like that.
Roho yangu inapenda kinoma peke yake. Mwili wangu unapata homa yu yake. Jehova si joto furai. Jehova si mtu furai.
Akikatiza matozo na uliza liza. Naishi wapi zana wakimiza miza. Anga na visa kasha pita njia zote mbugani. Na nyika jembe na lima na zoku shika.
Sio sister du, sijini mweke kundi gani. You black ichini all style. Kinkuta maskani yuko happy. Wale yo make up wapake. Anachukia waza sula koza toza diya kwake. Nini basketball yanacheza dikareto. Kizinguwa deka mbili unachezea amba kati. Yuko fiti waza sula mbele yake awapiti. Wenga na mchukia sababu aliwe nyuma city. Nikimtizama na zama moyoni mwake. Amini mina kupenda jilushe dini kudake. Yote tisa kumi yuko full. Mengine usizi kusema naona kama ntaku full.
Roho yangu inapenda kinoma peke yake. Mwili wangu unapata homa yu yake. Jehova si joto furai. Jehova si mtu furai. Uwanga waseye.
Naona kama, naona kama. On the beat. Yeah. It is what it is, oh still. It's all about the love. My love is happy.
No, not come.
Studio.